an kumana Mali muso sen antolantan de kan bi saison bafɛlimugan ni kelen n'o ye ɲinan saison ye o championnat ŋanaya ɲɔgɔn dan hukumu kɔnɔ Ligue 1 tile 4 tana kunu kari mɛkalo tile fila ani kunasini sibiri mɛkalo tile fɔlɔ Bamako ani jamana kɔnɔ ɲɔgɔndan wɔɔrɔ don a jaabiw filɛ Amazon commune 5 Bamako ale ni Tigresse de Kai tilo 4 ni kelen Amazon commune 5 Bamako kanu na AS Real de Bamako ale ni Terrier 100 tilo 4 ni Kanankolo AS Real de Bamako kanu na AS Momodou Sikasso ale ni Isfas Union Sportive des Forces Armées de Sécurité Kanankolo ale tilo 4 Isfasi kanu na Badenia FC ale ni Santoro tilo 2 ni kelen Badenia FC kanu na AS Police ale ni Super Lyon Kanankolo ale tilo 2 Super Lyon kanu na AS Mandé Super Club tilo 7 ni Kanankolo AS Mandé kanu na tile 4 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔw filɛ kulu fila kɔnɔna na n'o ye gurupu A ni gurupu B ye gurupu A kɔnɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ ɲɛminen bɛ AS Mandé bolo jɔyɔrɔ filanan Isfas Amazon commune 5 jɔyɔrɔ sabanan b'ale bolo jɔyɔrɔ 4nan AS Momodou Sikasso jɔyɔrɔ 5nan Super Club jɔyɔrɔ 6nan Tigresse de Kai gurupu B kɔnɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ ɲɛminen bɛ Super Lyon bolo jɔyɔrɔ 2nan Badenia FC AS Real de Bamako jɔyɔrɔ 7nan Santoro UFC jɔyɔrɔ 4nan jɔyɔrɔ 5nan bɛ AS Police bolo ani jɔyɔrɔ 6nan Terrier FC muso senatolantan ko kun kan halisa mali muso kɔrɔbalenw n'an ko seniɔrw olu ka ekipe nasional senatolantanaw welela federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ avirikalo tɛmɛnɛ tile 2 ni seeki u kaw ka degiliw daminɛ sini tarata mɛkilo tile 4 san 2020 ni kelen degiliw bena to ka kɛ tarata o tarata ani araba o araba bamako amdala ye afei terɛn sintɛtiki kan o de hukumu kɔnɔ muso senatolantana mɔgɔ 20 wɔɔrɔ welela minnu bena u niyɔrɔ ta degili nunu kɛnɛ kan k'a daminɛ sini tarata mɛkilo tile 4 na gardien de but n'u ye celikɔlɔsilaw ye o mɔgɔ 4 defansɛrw kɔfɛmaw o mɔgɔ 9 milieu de terɛn cɛmacɛmaw o mɔgɔ 7 atakaw ɲɛfɛmaw o mɔgɔ 6 vowa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurɛ ka laseli don